Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Sakirabe hidibe jamwali modo hede ngone bete alal alkamisar acaki noga e jitti lewru desam hitane 2023 yamde jena yottike dilli e gumbule lamunar Ousmane Niall Boule kabaruji de gagni kante woni to bobbi jande to sini do bomago do cugo ndiyam yite ana hakkini wattu joni o wana non dum wori le gelle yogaji leydi meden di le o wakati litir ana hebire do bomago do temeder e malli hemere nokku yogale saha leydi meden di ana yafa e ko be mbi e temede jetti sefa kawrital be noddiri kande skuto fuddi alal bare kenyan do bomako do do sisili darnde pioni en do nyibugol leydi yankaku fanda mudun yo janginde humpitinde sukabe jokolbe do golleji lobbi bangal leydi yankaku sud opirdu heru heba male sud doktoro hopital mère enfant l'exambour ndu uditam alal bare kenyan nen e wi horebe doktoro en dun beydan wadde fa nyawbe darane yo diwon sembe kabaruji di beta ko bismillah modon hedaade studio tamani do bamako do cogu essence ana serti hakunde station ngaji dum wonno ciotirde essence ji yo gaji ana jafini le o wakati le o wattu goto kedeli le kedeli di meden di hebude ndiyam yite ana tidi wattu joni o litre ana sotte le balde de hakunde temeder e malli hemer yade temer jetti hono le gelle yo gaji gonde le sahal e wuddu leydi meden di fa beedure den fam kedden Umar Waygal e sita sidibe
cogu essence ana serti e les station ngaji di dum fuddira bout temdre chapande joy fa yotto bout temdre e chapande jeddi tati cfa gasoil ana fudda bout temdre e chapande nay e jeegom fa yotto bout temdre chapande jeddi e didi yoga station ngaji di dan gondi e wadde promo ngaji mudun en
c'est intéressant
min kesum namdama mi ami beltigen sanne sabi so dum wadama dum hunchan tidalaji ko wonde jamare sum bamino essence ugnya tati dum ana hawrana e litraji noge mi de wanyalde dogonde mudun mi welti hanne sanne ganne ko dabri fiya sa bami essence teme didi attawan do hebbinta mutuma sun walani bama essence gotro teme di jeegon pede han fiide dabiriji yalla jamar ana faabe gote gote
cela ne suffit même pas pour la journée
to gawoto cogguude an certi nokkule godde litran sotte but teme de jitti nokkule goddu but teme tati kali cfa gote jaagoto ton tan wonde sottude but teme dre chapande jeegom cfa abdul karim samba gote gonde le fed société civile gawo
sa ite hufude sulaj
to natke hono ko weli ame sanne menen yimbe joddi genni gawdo gafa hanne tidala yogal antun ko wala tidala essentiel yimbe yogal fa hanne na heddi e ciottude essence litre goto teme tati lam o fuddi gen jaati fide dabiriji yalla do an accha yogal be be jaati heba ma tongatu lam on
d'arrêter ils ont même fait des arrestations
mi citi de to koroto ciogu litre na fudda but teme tati fa yotto but teme nay cfa yimbe wonbe tombe an gonde wadde imma draji ka fa hande be keba ida tul
sakira be holtinde wi de di kabaruji fere ma hebude do bembe ande de do hella me facebook kanya konta twitter darnde pioni e gidde en do nyibgol leedi yanka ko do no sisili kawrital be noddir kande skut gondudo wadde hakkunde nogay e jeegon yaade chapantade go o lewru desembre ndu pale de pioni do bomako do e hunchimbe dun hore fandangal kawrital yo janginde hollitinde sukabe jokolbe do golleji lobbi bangal leedi yanka ko mamed keita woni commissaire national skut e gidda di mali kede ko wi Moussa Agma haa do facitango sita sidibe
fana ngar kortal yo jangunde hayeben hono hebta latrade bibbe leedi lobbube mede jangine be kulliji kewdi hono misali lotude misidaje eglise ka nukkuje futu jama korta bada batuji tegal mudun mede jangine be kasin hono yimbe ben be torra hewdi hebta rendede tegal mudun mede jangine be katin hono de kabaruji yetirte mede yahli cu likkol government me ekitnabe hono de deswalngal habirte yalla mede be motta koyde amen e walde nodirten sikkut leedi mali gad neddo wawatre koyde mudun ne walle sun wala ni jabina sariyaji sappo kolitaadi li ne waldene giddi so neddo dubbi jeegon ana wawi nadde e nde walle janginaɗa kabaruji muɗum fuu sa neɗɗo fuu janginaɗa hono ɗi kulleji a bada wawa natade neɗɗo lonɗo hiite
suudu docteur hôpital l'exambour mère enfant hebi nokku keso do oppugol watte on ko uditama alal bare nogay e jeddi lewru décembre ndu do bomako do e wi horebe docteur en on ko beydan wadde fa be darano nyawbe sita sidibe hawri hen kenyan
on nuku keso to sukab opete ana way jippune ko yaata ujnir yimbe nawabe ko natto sabe fa faabaade be yimbe heba opede mere kay no wodiri dum go holliti biket bidi kay coordinateur projet noddirte do Simaltrain Africa.
Nous sommes ici ce matin pour
nga ene beta ko yala uritinde nuku keso oppugol gol min totta wonde pawoto be ambe kebe dun oppude ko uri ujnero nyobe le hotel Luxembourg
lewi kanko docteur Brima Boulimpe Koulibaly got e docteur noddirtebe anesthésiste le docteur Luxembourg ko holliti wi uddudugo onnuku war e watti mon hasingina ko natto sabe faabaade nawa ben
après avoir reçu ce bloc
tagal kom to taw min beltan ki sanne kebal o do nuku ne jitta dun pabato be wakkal juudo andon wiide ana le leedi men di docteur en mbawbe jati sawru be do skabe be
ces enfants là
yimbe golable onnuku le sous docteur hôpital Luxembourg sous effet ko en tagan uddite gon ko nuku to yimbe opete
kabaru ndena gule cercle banamba hala mudun wonno talatar yabbina ndeto banamba to fanda mudun no be ndartita tidallaji gondi le o cercle e hono di kebinirte jogala ngal kawrital be ngata lebitati fu hawrintini komandaw en secrétaire généraux mairie ngaji hore be serviceji fa yottade hejabe mangal paden e balé société civile
mani yo projet fondation irondel do malido mo faaba mudun ittira leleede gouvernement suède danemark suisse royaume uni kanyum union européenne et coopération espagnole
masi baji batte rafi indenagu en ana eko hala mudun wadi sanne le hitande hikande hebugol larme malika ke kaborde e nangugol ngallure kidalde ana du ko nati e tariki leydi meden di aniko kalifa gota hebeni en do faccitango umar way gallo e sita sidibi
armi wan jogi kaborde nyaloma hande o fa fewte tidallaji waydi ndenagu on keddemo konko alfusini gindo ko masifido hen
leydi meden ana wonde habde yimbe lonbe hete ben giddi watte boydo gaddo tawe fu mangal pade leydi med an han ikitede fa hanne honene walde wadirte to mangal pade leede tuba sabi sa jeyno aran en wala kabnorde lobbe ko faabdo habde be yimbe non antun wi gubal mangal pade lobbe wala so wala tabbe jogi kabnorde hasingunde mi de tijji nyolma handen mangal pade leydi mali ana jogi kabnorde ko faabdo wadde gollime ben wodiri
pol ola gote ndo kabaru ndenagu wiyana welti sanne ko kaborde ngonde hebede ko gike lo boddu hebet le ko warta
ko nati hunne ko weli jamar fe damudun sabe fe goto mile yala iddabrej ana wa bamede non to be lamun kobe jamar an han famde handen wi tewde kabno lobbe hokka mangal pade leedi mudun wana bone fu dum holitita wi ana mile habde neddo hebado fu
bato tumbuto ngon le fed neddo dato ko manav micite de wido bonanday di ngadama fewte mudun le lewru septembre jabbi non du yimbe le hobe keddi lehen faan di doctoraji sakke kanko pol o lawon ko sifido hen
mangal pade leedi maldin ana mata nukuji hewde hande ne leedi to sabi e holliti daroga mebbe ko naari bangal habde gube lonbe hite ben ditbel mudun han fidi dawidi fa hannen yalla gube lonbe hite ben ana heba kalde beedo faabo mangal pade el wadde lugan goji mudu ko natta sabe leedi fu ana hewte
fa ngalure kidal nde warta e juude leedi malindi mi citete wiido yudun yela ko malin kobe jilino ko boyi le sappo ene lewru septembre gabbi non du arme o nangi o do nokku kanko noddirteedo baga biñi kita gote andado kabar politiki o sifiki do hen
tiaggan beltare momne ko gondi kidal hewta to leedi malni festay on watti goto gubel mangal pade jiabe leede yogaje futtamaga ana faabo en wolde ne be lungi hewde no gondi kidal gagnol man handen on nokku goto yimbe lonbe hite ben cuudino
beedo yimbe eltay kititobe bi wajibi tan sina jamar nde faabo arme on non watta so ko dartete ko hebe
hello mino dirta zoom sirngo handen ana fawe do miloji na sikitaji bondi de himbe yoga be ngattata do koy mo ben do no himbe milo be ko hewti dum ben fu no wonne do gondo tiaggal mudun hono milde dabama na nandore mudun anni ko aisha jara hebi nendo faccitango sita sidibe
ko yimbe ko heewi ana mata dun sabi yoga anton hunde fu heebibe be milan dun wala mereno sabi watti fu sobi torra be milan goddo won ko sabi bin dun watti fu be woni wanybe facebook tuggi kay heere massa mobile mabbe pine mudun pusi jokkundiri be wi'an e balde tawan gany mabbe goddo won ko wondi e dawrundebe facebook gondo mabbe salki jodde be bete be wi'ani on neddo ana wondi wadi dabileji bondi kuma haaji mabbe tagam mudun du be yoga be yimbe weti fu son yantala ciudum en soni wala timato hon anta hunde ko wa heewde be lenyol man tagam mudun yoga e mabbe watti fu attama ana bangi modi baabe be ma daggade en sabbe ne mila be tan ko wa rende be fele gollidraaji mabbe a tawan be hoorta ko fe goto nga pati yeggutun wi huna fu alla wadde bani adama non kodroj alla tan wondo sabbi wala fu ko fali hakkune neddo kay ko alla feccin dun
sakiraabe do kadude kabaruji di beta ko ka andongal journal e kabaruji fu di men dokkaton o do mbaahi ude sini on noddi numero via mo 37321 holtinde wi de kabaruji studio tamani fu do mbaahi ude application studio tamani mo bawdon amode do play store kedde hedaade do e seeda yewtira cellande wala jukkininde wassalam. Gattono koye modon hakkillo nyaw jonte noddirteedo dengo o ana wodi le Mali himbe hewbe tagita wiyede o nangi le leydi meden di Ousmane Touré nyawdo cantanaado holti en hono o nyaw wori
nyaw deng o nangi kam fuddiral na wala caldi na wala hore metti bernde sifa tempere momde e ko nande mudum ka non na wala caldi goto fuf tampide joom
absolument partout de la tete aux pieds
nyaw jonte deng hana yebede sawrugol makko lawtan wattade fa cantaneda woni ko divide touré
ce n'est ni un palu
yon gonga dum gu sambinta odo nyaw ka bo walda fi jonte pali ma jonte goddo yu nyaw deng bo hana fi yebede no mo satiri bonondani den no tinu den yewtiade odo nyaw le ciudi dotoro yalla hakilaji amen nambalto
tumu rassure
non do ya kabaru yiwrando no sijo tamani e faabo nirbe mudum
ministere kumani do cellal kanyu e hinna yurmen
nebam hunde hebirtende e ledde na dabaji an horsi sanne e leemal herewbe hewbe koltewide baawa difude tawe e defray e nebam yokab du koltewide ne na waadi difude nyamdu mudun fa wela tawe wattay nebam no hedo woni kulteji gondi do nyamde nebam nebam hedan woni buldam mojude dun woni hala mudun ko men kalta le yewtere magazine santende ko Moussa Malle Sissoko wadnie do faccitango Mamadou Samaseku
rewbe dofobe hewbe le mali do holti wide defu yata fi ciagal nebam ka non haklaaji rewbe do notorgo mudun le kedde leedi ndi na cierti fayso be jabi wide defu yata ciagal mudum
an woni an ba sanga
be ngatta e mafeji amen fu fandi fu labi didi le nyaloma ka sini anawtere dum sanne ana way bonde wotti go jaati wayl tato bawla nebe meje fu me da nyama
ni dangar ishi ba charash
e yoga be rewbe be notorgo nebam yu sato yalla yimbe galle nambelto tawene worbe be kay goto fu no famri kabaru notorgol nebam mi chefike to gawo 100 euros
to wele mona chaadum
mede yidi le nyamdu jamfu wattude nebam sini mi wadi dun nafakam erngaaji kewdi sini nyaw estoma won e maada a nyaami nebam arwa hebude tiidallaaji nebam wail tata ko law wattu mide watta nebam le ko nyaamam mi fu litruji joy nebam tan cholesterol heewa e mudum woni ko codan am buru mojjude
patin nebam heewa e nyamduuji no holitri gollirde lulirde agro women mbaylito namiriji latare nebam kedanna filiketa horojo nuku o
wilde sesame
nebam seleri ana watte salade e teew kanya nyamduji goddi kewde nafa won e mudun ko wete cholesterol dundi hewa e mun min jogi sodobe juro bamako e kati
100% naturel
e bi bokar sidiki jabate lidi malindi bokar jun o isinngaji mujinoji nebam ilam o yamri nambara temdere e sapo e joy kanko gote ardibe fedde isinngaji mujinoji nebam alma bitay holtiwide ido isinngaji jidi ko wurode na bamuko do e cercle ngaji e region ngaji yogaji Mali
toute la grande
gabbe de CMDT moñina tafu meden cioda meden darta dum du le nukkoji godde le leydi mendi salam de ngatte nebam ko hejjata woni ko himbe Mali buri horsininde meden nabadu tiagal leydi mendi
a exporté
docteur Aruna Berté yo dunke kawar nyamduji o mi hala kuteji bilidi notorgol bitingol nebam
l'accès de toutes choses
woni fuko jabbiti moda e cialal fu buri kulle dabaji en way lata de sababu nya perde tension fay fayru bondu fayota de nyaw
diabete
konku dunke o ko wajoto jamarande yu nawtrade nebam indradi bibe jalo sabi e wimako dam hewa toke
ke sa so
se tawa nebam avoka tawa dam palm fayota de digaje buri yidede edun yafina ya war iyam defendu hunde nebam ko buri labidi wana ko moji
sa c'est pas bon
fande wi konku dunke nyamduji ko tergal bingel adama hasindini le nyaloma yu hakki chapantati chapantati joy le temdere nyamduji nibambeji ngone mudum